Genie X Double Six.
Another one. In this life without you, I don't know how can I leave it. Cause it, I found out that I wish it. I don't know how to make it. Oh my God, somebody come help me. Help me, oh my God. And my lady, looks like we made it. Made it, and my lady. Oh baby. Honey, naisi kama umeloga. Siku zinavyokwenda, nazidi konda kwa wivu. Jamani ili penzi, tamu nazidi soda. Yani lani koroga, paka nashika adabu. Uyu ndo mwamba uyu, uyu, uyu ndo fundi uyu, uyu, akisema kitu. Uyu, mweze nunati. Uyu, uyu ndo mwamba uyu, uyu, uyu ndo fundi uyu, uyu, akisema kitu. Uyu, mweze nunati. Uyu. Be like, I don't lie. You make me feel this thing very high. Now your faces look very shy. So amazing. Baby, oh baby, baby. For you everything I'm ready. Kweli, nahidi. Itabeba kila zito lako. Mapenzi siyo mpaka mabilio. Tuliza na tujenge familia. Mana dunia ni wewe na mimi ya. Ujanja sina kwako na kilio. Honey, naisi kama umeloga. Siku zinavyokwenda, nazidi konda kwa wivu. Jamani ilipenzi, tamu nazidi soda. Yani lani koroga, paka nashika adabu. Uyu ndo mwamba uyu, uyu, uyu ndo fundi uyu, uyu, akisema kitu. Uyu, mweze nunati. Uyu, uyu ndo mwamba uyu, uyu, uyu ndo fundi uyu, uyu, akisema kitu. Uyu, mweze nunati.